ngamsabaka ndikunelwa kanjani ukuze ngenele nami ngihlale ekhaya empilweni kandikunelwa kanjani ukuze ngenele nami ngihlale ekhaya umalume wami wasebenza ngeminyaka yama-80s kuze kube manje usasebenza namanje ubaba omncane wasebenza ngeminyaka yama-80s kuze kube manje usasebenza namanje nomfethi omdala wasebenza ngeminyaka yama-80s akakenele usasebenza namanje umalume wami washada ngeminyaka yama-90s akakenele useshela namanje Ngoba ke angangenele ngifuna okunye namanje